ndota ndanditsutse nine ngasuzumira kumene ndachokera ndima wanga umakunda ndimanta kodi sindimvetsa kodi zatera wanji kapena ndikulota ndanditsutse nine ambuye yesu ine mandira witsa pakuti simufunsa mukafuna kudalitsa simuona ngope kupereka chonziswa ineyo ndine mboni yasusesi ine nditatorwa nditalema ndimasunzo nanditora kunditsuka kundisambitsa nandiveka chovala chaufumu uku kunari kusintha kwa nyengo za ndinali munto sawerengedwa ine umbawi wanga ndinandiye mwesanka utsiwa koma hambuye ndango ndibatula lero ndine muntu olozeka ino hambuye sanyengo zanga akubuta misonzi yanga mbuye wakulupirika Wait.